DJ Connection. Hello mafungwa wa rotora kavale mnango na magogo bombuza uri mnoma zaringa mnambo ni zone misa ndebe za gugulo chansa pambo arajwili li chansa lili li chechanga mambo fs nongiti meza ndi koto dova yosbilo nansi fanbuza batu nena yini rizi chimo ni diva otem diva nane vango abativo vangwa unafungo nova kupanganta mingo ni shopnesa mafungwa vangwe na tembo sema nopa nopa marango pazone nilicho krema vara nindebe na mulo monga urindia zivenga vangwe vambre baba so empty minded dema nonibuza kalichani ndatwela nuvara vara assisted ya mfano nilicho dita para para kahe game I'm not referee ultimate frisbee
Block I'm gonna murder them.
Ah, so them are coming. I was diva wangan koni. I'm gonna murder them, murder them, murder them. Shut up your mouth. Lead your ears, listen. Ni buta ani tendi zovu kunani commission. Mufuru la bukari ni doruba ni mukari. Ni kupusha panu mzanzi. No viwe watakati ni indi chani shumle kasi. Dingani ni sakuti ni santemeli na mashudu. Haba watu wanga spoku wanga nkwasha nsina mrandu. Pato denchi shenkera. Marfeti na rapera njani buta pato lira. Mutu wanga temera. Kasote sine weta nzimu ndi mura. They push up punchlines, Ningam beats a wheelbarrow. Pirate in the game, Ningam beats a Jack Sparrow. Tichekin ichi ambandito itanga uraro. Rufuno abanaro, but still ndiri hallo.
Zinenda skona bandi baskoni bato kombecheta. Mpambo uglima bambo tiwa bako ndovelera. Ndovasia bache mbrao bako premereka. Abando ziheba bache bako kwanyereza. Nito zura niko busa, heso ni muteto. Dine asi jelo, HB Zino. He on my chero, ana mrepa waka sinare na sweka sabangelo. I'm a street fighter, so unja sa efo. I blow so sick, mara achi na chipengo. Wapechu bako nzama, heba wana rutelero. Waya papa wana matata, wapeze baita zero. Nika na wakredi zani ngini punzengeno. OPE, I eat no, nori chinga siki, no siga na nevo, me wene muda unika zipa na rendo.
Yeah, main event, you know, extreme scissor, king rap movement.